Small God. Wow.
Si kenye kwenye hard.
Se munye bia mumbwano, se bwano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Se munye bia mumbwano, mumbwano. Yemahanye kusu, hitine be mahanye kusu. Ahaye kusu, yemahanye kusu.
Oh my,
ahaye kusu, hey.
Yeah. The good thing kusguapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu ila nkiwasha moto, hakuna mto kuja kuzima. Uzito hakuna mto kupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengau, tunangoje uzime, tukusike bado kwa uko mzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama ukifata basi mbelo takuta kiza. Mambo ya Fraser natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wanda sika gufu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munswano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munswano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine be mahaye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu.
Kusha give me the kusha, man who deal and I the bomb. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop, allow our life. One man so me chain gang, that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, who? Whether we no shine, man for deal. See a shishia, nobody can stop, we light. Not so green, to which I cry, you became. Cause it's time to go, to my guy, let's bend it all. Now my fine, come let's hit the whole place. Now kumo, kumo.
Jesus, na watu nyumangu kushia kipata so kesi. Ato kibatika kutuona wote, tumeponda na pamba nye pesi. Haujui chuchote kusu hasu zangu na kikara jijaza. Guess. Hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nye pesi. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia napata chichote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL Kweku flick boozy in this bitches bitch.
Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine be mahaye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu.